They like fish.
Rooster on this one.
King Biz on the cut. Hey, your true story. Ushe umbona shani foni, inanga wai kuni tumila mafoni. Siwenzo yanga penenzo tuma mafoni. We unani faka kuwaya, we unani choka moya. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. But you unapwanya mutima, and you think I can let you back. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh, wala ah ah. I'm sorry mama, I can't do that. Huyo motema ni same na Judas. You say what Jesus. Na kukubweza kale zonga nipweza chapansi. Bali kutiva chalelo mama motoka. Unanisi ya weka iwe walimbutuka. Nenzo yesa kukubasa to my love love. Holo ija dam nenze pema half half. Untawi inapita mami kale waya. Nalika waya waya tenzo kudiache viwaya. Bala used to give you love. Nenzo yesa kukuchita comfort. But you unanila sakumutima na mfuti von why. Ushe umbona shani Foni, inanga wai kuni tumila mafoni. Siwenzo yanga penenzo tuma mafoni. We unani faka kuwaya, we unani choka moya. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. But you unapwanya mutima, and you think I can let you back. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh, wala ah ah. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh, wala ah ah. Chila munta likwata ex you know ka. Iwe ni chimozi na motoka yonoko. Funika makanika noti utotunkani ka. Walintobe no mutima no kupiamo. Iwe kalezo nani siya cheno mo. Nenze disku zipeza cheno mo. Elo lelo unitumire ma phone phone. Sinza yanka olo ipwela chanon. I can't let you back. Kikozi walimbutu kanisha was about to die. Tuwenze pechi fundo you never know how to cry. Silenga kubise you just know how to lie. Unani chokamo just go back. Shani foni, inanga wai kuni tumila mafoni. Siwenzo yanga penenzo tuma mafoni. We unani faka kuwaya, we unani choka moya. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. Nenzo kupasa ma love love, holo ita dam nenze pema half half. But you unapwanya mutima, and you think I can let you back. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh, wala ah ah. No wala ah ah, wala ah ah, wala oh ah oh, wala ah ah. Yeah, King B, Zambia, I got you. Yeah.